abaka wa parliament kachika kalondole nsasanya nsimbi omwe wa msoro batadde ku ningo mtesteso mkulu wa ministry ensongazo wa president Haji Yunus Kakande okutegeeza eggwanga ekifo ekituufu banna Uganda gye basobola okusanga president kidiridde abaka okutegeeza nti engeri ennambulukufu ey'okusinkana president mpawa agimanya ekikosa kaweefube w'abo abaagala okumusinkana amyuka akulira akakiiko kano omubaka Goretti Namugga yegattiddwako mubaka wa Kyamusa Moses Kabuusu eyeebuuzizza n'engeri president gy'anukulamu abo abamuwandikira bbaluwa ku nsonga ezitali zimu Namugga aliko by'ayogedde
mwawulya honorable Sibambi ne mwami Kabuusu bamunoonyeza madirisa bamunoonyeza simanyi wa tumusabye annyonnyole ensi omukulembeze w'eggwanga asangibwa ofiisi esangibwa wa era sebagibalaze nti awo prime minister waatuula omukulembeze w'eggwanga wasangibwa kino tukiggyeyo nti gavument ebadde eyisanyo informale abantu tebamanyi omukulembeze w'eggwanga asangibwa nga abantu bamanyi veni nakive okusinkana omukulembeze w'eggwanga tabu eriwo nti omukulu abadde tayogerawo wasangibwa kakati mukulu kakanda ababulidde Yunus ti omukulembeze w'eggwanga omusanga ofiisi ya prime minister weri okuliraana parliament naye nga ekizibu wekigira buli omu tabulira abantu wa offices bwezisangibwa kireeta first of all babuloka abantu ne babbibwa ali naffe abamu bikozesa obubi n'omukulembeze okumusaba nti awo batugambye waatuula abeeri waweereza abantu sina mubaluwa ge bawaayo abantu bawandika babaddemu there must be feedback
mubaka Goretti Namugga kati Haji Yunus Kakande omutesite ekusi omukulu wa office ya president bano abaanukudde
Tereza mtigeze kufadda mjengaga President ya ina emachi ingi nga ina ujua itanga presidential plot yani inye woboti yali ujia president nga abisanga ya wagini President ya ina command post ekolulu kuyamini yejo musanga atu urusi hatena nobiso musanga wakuruwa no first floor ya ina ina kasero atena ni jua ita government house state house na memu musanga yu President Museveni ali huo taya uka njena hawa wabadi huo na ya sandi huwa mubi futuru vienja huo kasi nalizo kusanga na gama ya appointment ni nisanga mpresident's office kusaku na jana musanga huo sanga mstate au sitiwe kuhinja kusawa ta naga sanga enda kasiro kusawa mwida kurunataku nsanga embae kusawa kumi ulo ya genzi embae ya kwa edemi ni mwiji so president tabi ila wamu si japu ya wati uja kumusanga wano yechi sinzi ya programi ye java ina ulama nafabatali wa president in office zenja wamu